ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in askartooda ay tuulada Burqin ku dileen maleeshiyaad kadib markii labada dhinac uu iska horimaad dhex maray. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in dabladu ay ku go'doomeen dhisma ay galeen, hal askari oo Israa'iil ayaa ku dhaawacmay weerarka sida ciidamadu ay sheegeen. Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil, Israel Katz, ayaa bogaadiyay howlgalkan ay ciidamadoodu fuliyeen maanta. Waxa uu sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto howlgallada ay ku beegsanayso argagixisada ku sugan xeerada qaxootiga ee Jenin ee daanta galbeed si loo hubiyo, buu yidhi, in aanay noqon meel ay weerara ka soo abaabulaan. Israa'iil ayaa howlgalkan bilowday taladadii maalmo kadib markay xabad joojinay dhex martay Israa'iil iyo Hamas marinka Qaza. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in weerarada ciidamada Israa'iil iyo Yuhuudda xoogga lagu dejiyey daanta galbeed ay ku qaadeen dadka Falastiiniinta ay ku dhinteen in ka badan 800 oo qof. Militariga Israa'iil ayaa isna sheegay in ugu yaraan 29 askari ay ka dhinteen. Dagaalka Qaza ayaa bilowday kadib weerarkii Hamas, kaasoo ay ku dishay 1200 oo qof kuna taxaysatay 250 qof oo kale. Duulaanka Israa'iil ee weerarkaasi ka dambeeyey ayaa isna keenay in Qaza ay ku dhintaan dad ka badan 74,000 oo Falastiiniin oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qaza. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in xogeyaha cusub ee arrimaha dibadda Maraykanka Mark Rubio uu ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono sidii Israa'iil ay u soo dayn lahayd lahaystayaasha ka habsan xilli uu arbacadii shalay khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Rubio ayaa u hambalyeeyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil guulihii ay ka gaartay dagaalkii la gashay Hamas iyo Xisbullah, wuxuuna iftiimiyey in joogteynta taageerada hagarla'aanta ee Maraykanka uu u fidiyey Israa'iil ay tahay mid maamulka madaxweyne Trump uu mudnaanta koowaad siin doono, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil. Ururka Hamas oo Maraykanku u aqoonsan yahay urur argagixiso ayaa sheegay inuu sii dayn doono wareeg kale oo la haystayaala. Sarkaal ka tirsan Hamas ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP talaadadii in la haystayaasha la sii dayn doonaa ay noqon doonaan 4 dumar ah, kuwaasi oo lagu bedelan doono maxaabiis reer Falastiina oo ay Israa'iil haysato. Waxyar kadib markii ay bilaabatay xabad joojinta 6-7 Xamaas ayaa sii daysay 3 maxbuus oo Israa'iiliyiin ah, halka Israa'iilna ay soo daysay 9 maxbuus oo reer Falastiina.